inshuti mukurikira radio ijwi rya Amerika, twongeye kubasubiza kandi tubifuriza kugira ibihe byiza. Uyu ni wa mwanya mukurikiraho ikiganiro Heza, kikaba ari ikiganiro gitegurwa n'urubyiruko, kikaba kandi cyarashyiriweho mwebwe urubyiruko ngo mubashe gutanga ibitekerezo byo mu rwego rwubaka amahoro mu Rwanda no mu karere ruherereyemo. Mukaba mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi uri kumwe nanjye Olivier Isaac Bajumba, fatanyije na mugenzi wanjye
Ivete Musabye Marie. Muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi turasura urwunge rw'amashuri rwa Gatagara, aho tuza kuganira n'umwana uhiga akaba afite ubumuga bwo kutumva. Mushobora kwibaza mu kigo atumva yabashije kubaganiriza gute? Tumuje kunyakira amajwi zanyu. Turaganira kandi n'umwe mu barezi bigisha muri uru rwunge rw'amashuri, aho aza kutubwira uburyo bahuriza abana bafite ubumuga butandukanye n'abazima mu ishuri rimwe, ariko bose bakabasha gukurikira no gutsinda nubwo ngo usanga batumva bibagora cyane. Turaza kandi kuganira n'abajene bo mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho batubwira icyo batekereza kuri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge.
Ibete kugira ngo nk'uko abakunzi bacu babyifuje, guhera ubu mu gusoza ikiganiro cyacu tugiye kuzajya tubagezaho ibihugu hirya no hino ku isi. Muri aka gace k'iki kiganiro tukaba tuzajya turebera hamwe ibijyanye n'indwara z'ibyorezo zugarije isi, ubuzima bw'ibyamamare, ibidukikije ndetse n'ikintu n'utundi. Tumujye kure y'isakazamajwi zanyu rero, turaje tubaramburira izo nkuru zose mu kanya gato.
Reka dutangire ikiganiro cyacu tunyarukira mu majyepfo y'u Rwanda, akarere ka Huye mu rwunge rw'amashuri rwa Gatagara. Tukaba tugiye kuganira n'umwe mu bana bahiga bafite ubumuga bwo kutumva, akaba agiye kutubwira uko bakurikira amasomo, ingorane bahura nazo ndetse n'icyizere yifitiye kuri ejo hazaza. Kuri mikoro ya Jean Baptiste Mbayiragije.
Ukigera mu rwunge rw'amashuri rwa Gatagara uhasanga urujya n'uruza rw'abanyeshuri, cyane cyane iyo bari gusohoka mu mashuri yabo. Gusa ikinyuranye ni uko abanyeshuri baho bavanze, hari abafite ubumuga butandukanye ndetse n'abazima. Twaganiriye n'umwe mu bafite ubumuga bwo kutumva, mu kuganira nawe tukaba twariyambaje mugenzi we bigana usobanukira ururimi rw'amarenga kugira ngo aduhuze nawe. Yatangiye atubwira uburyo yiga.
Ngo iyo prof aje aricara nyine bakandika note, barangiza gufata note prof yasobanura, ubwo nimba prof basobanura adahari kuko ntabwo akunda kuba hari, akicara akareba ko gusa prof asohoka ntacyo abashije gukuramo kubera ko atapfa gushobora kwisobanurira nk'uko baba bandika nyine abantu bumva babyumva, ariko we abasaba ngo abone umuntu umukorera amarenga. Iyo tumubonye ntabwo yige nk'uko abyifuza cyangwa nk'uko abishaka.
Mu kuborohereza ku ishuri ngo hari icyo ishuri ribafasha.
Ibintu bibafasha harimo nk'utu apare bajya babaha, aho ka pare kaba karimo amabuye, so hari ukuntu wongeza nka volume. Niyo wongeze volume umuntu akuri nyine akaguhamagara ntabwo wumva akaguhamagara akumva induru ugahita umureba. Ariko ni ukuvuga ngo nk'uko umuntu utumva habe na gato, niba iri kure ukaba wavuga cyane agafite ntabwo yapfa kumva.
Uyu mwana ufite ubumuga bwo kutumva ngo asanga hari igihe imiryango bakomokamo itabaye icyizere nk'icyo iha bagenzi babo bavutse ari bazima.
We ikintu yavuga ni ukuvuga ngo ikibazo bajya bahura nacyo, hari nk'igihe iyo umubyeyi akubyaye utumva wahita acika intege akumva ko no kujya kwiga ntacyo byaba bimeze. Ariko we nk'ikintu yavuga nyine urumva ari kubwira abantu bose muri rusange, uba utumva ube ufite ubundi bumuga ni ukuvuga ngo nta wuvuma ngo uw'Imana itavumye. So ni ukuvuga ngo nyine buri muntu wese aramugira inama ko kwiga nibyo bya mbere, kuko nabo ngo kuba bari hano ntabwo bari bazi ko bazajya aho bageze, aho kuba bageze hano nko mu wa kane urumva nyine ikomeye nyine nawe yabagira inama bashishikariza ko nabo bagomba kwiga.
Nubwo bamwe ariko badahabwa icyizere n'imiryango yabo, Uwimana Jose yaje twaganiriye ngo afite icyizere cy'ejo hazaza,
arashaka ngo kuzaba nk'umuntu w'umusekeretire ukora muri biro cyangwa nk'umuntu ukora muri banki.
Mu kuganira na Josiane twiyambaje mugenzi we udafite ubumuga ariko akaba asobanukiwe ururimi rw'amarenga, twifuje kumenya uko babana na bagenzi babo bamugaye ku ishuri maze dushime Habiba adutangariza muri aya magambo.
ndishimye cyane ndirimbye cyane kuko ntihagira nagize ubushake nabona abantu bafite umuro bwo kutumva nkumva mbaye umva ngize amatsiko yo kumenya amajisi yabo kuko kubana n'umuntu mutaganira ni ibintu bibangamye cyane muri dosiye neza kwiga uko utanga nimba atabasha nko kumva wayigemo wamurarana nimba ni amatsiko aje muri dore akagira nk'akanama gato wakoresha ukamusobanurira muri kilasi nuko icyo wumva watacyumva ukamusobanurira
nk'uko bitangazwa n'umwe mu barimu bigisha muri iki kigo ngo kwigisha abana bafite ubumuga bisaba ubundi bumenyi bwisumbuye kubwo bakura muri za kaminuza dore ko abatumva bo basaba ururimi rw'amarenga kandi ntabwo babwigisha muri za kaminuza zitanga abarimu kuri mikorere buri gihe itatu basumba uyu mwarimu aravuga ingorane bahura nazo mu kwigisha abana bafite ubumuga bwo kutumva
fete nanjye nditwa Afonsine Mukamana nigisha ekonomi no kwihangira imirimo aribyo twita entrepreneurship tujya tubona amahugurwa ku wa kane mu kwigisha abana mu marenga bwe nyine ngerageza kubwira kubera ko baba bavanze ngerageza gusobanura mu rurimi rusange anagerageza no gusobanurira abatumva mu marenga rimwe na rimwe dufite umwarimu w'umuspecialiste udufasha ariko iyo ataje tubasha kwiyadabuta tukabasobanurira nabo
mwatangira mutubwira uburyo mukoresha mubigisha kugira ngo nabo babashe gukurikira neza nka bagenzi babo
kugira ngo tubigishe nabo bumve cyangwa se bafate neza bisaba ngo icyo uvuze cyose ucyandike nibura niba atabasha kucyumva neza kuko ntabwo ashobora kumva areba ku kibaho ataba cyumva tugasobanura mu marenga ariko icyo uvuze cyose uracyandika
ese kubona imfashanyigisho zo kwigisha abanyeshuri bafite ubumuga bwo kutumva biraborohera cyangwa
akenshi hano hari ibitabo byigisha amarenga tubasha gusoma n'izindi mfashanyigisho ariko ziraboneka ntabwo ari nyinshi cyane hari kugerageza ku buryo abasha kubyumva neza ukoresheje ibimenyetso ibitabo bisobanuye mu cyongereza ariko no mu marenga birimo ibimenyetso uko processes igenda ikurikirana niba yenda bavuze bati ntujya kuvuga ikibazo runaka uzazamura akaboko ukireba umushyaka dugahete ni ukuvuga ngo processes igiye ikurikiranye mu bitabo bityo tukagenda tubisoma tuvuge nkanjye ngiye kwigisha entrepreneurship gerageza kuzunguza intoki gutya kugira ngo niba bamenye ngo uwo munsi tugiye kwiga entrepreneurship cyangwa nawe ngiye kwigisha economy nagera mu ishuri nkavuga ko tugiye kwiga ekonomi ubwo nyine nkabivuga no mu marenga ugasanga agira gutya jasi nawu we are going to study economics
mu gukomeza tuganira turagira ngo tubwire inzitizi muhura nazo cyane cyane mu kwigisha abana bafite ubumuga nk'ubu
zitizi duhura nazo hari igihe usanga amarenga atari standard twese tutayahuriyeho ugasanga abana bize mu bigo bitandukanye bafite amarenga yabo abize ku kigo runaka nabo bafite amarenga yabo ariko yenda ubungubu ayo ari mu gitabo niyo ari standard niyo turi kugenda twiga kugira ngo n'abana nabo bayige bayamenye kugira ngo twese duhurire ku bimenyetso inshuro nyinshi mu ishuri usanga aribo batatsinze neza haba bafite amanota ari hasi cyane kandi burya kugira ngo usobanurire neza umuntu uri kukumva neza n'utari kumva icyo uvuga biratandukanye niyo ngo ntabwo babifata kimwe ariko turagerageza kuko hari igihe usanga n'utumva yabaje nibura kurusha umuntu ushobora kumva nabo baragerageza bakumva dukoresha n'ayo marenga urebye n'ibyo twavuze ntabwo bumva kimwe n'abandi kumva kwabo ndavuga vuba reyitsi yenda yuko bumva ibintu iri hasi cyane ntabwo byoroshye cyane birakomeye ntabwo byoroshye kuko iyo utanze nka evaluwasiyo nyuma y'uko wigisha barabitsinda ariko ntabwo babitsinda neza Sometimes when we touch, the honesty is too much.
Ese ni nk'iki mwasaba leta cyane cyane Minisiteri y'uburezi mu rwego rwo kuzamura ireme ry'uburezi bw'abana bafite ubumuga cyane cyane bwo kutumva?
Numva amahugurwa yo kubarimu cyane bayafinansa cyane kugira ngo bavugane neza cyane bumvikane nk'uko bakumvikana nk'umuntu usanzwe kugira ngo umwana abashe kumva neza. Mbese ni nka finansoma mu kwigisha amarenga kandi nanone bakigisha ayo marenga ari ku rwego mpuzamahanga, ayo ngayo ari standard. Mba ari nkacyo leta yafasha cyane cyane abarimu nyine ikabahugura mu bintu bijyanye n'amarenga.
Bakunzi bacu rero, ngira ngo mwiyumviye ko abana bose ari abana, yaba yaravukanye ubumuga cyangwa yaravutse ari muzima. Ibi bikaba bikwiye guhishamo Abanyarwanda bakiyumva ko kubyara umwana ubumuga ari ishyano. Reka dukomeze twumva Holy Jadoff aho bagira bati umuntu ni nk'undi.
Sira I'm just African. Il ne faut pas se chamailler. Il n'y a pas de Rwandais. Il n'y a pas de Congolais. Nous sommes tous Africains.
Dukomeje ikiganiro cyacu rero aho Jean Baptiste Ndayiragije yanyarukiye mu burengerazuba bw'u Rwanda maze aganira n'abajene bo mu murenge w'Ubusasamana mu karere ka Rubavu. Nyuma y'imyaka 20 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ibaye, bafite uko bumva gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge.
Ubumwe n'ubwiyunge ni gahunda ya Leta y'u Rwanda igamije gukangurira Abanyarwanda kubana neza mu mahoro. Iyi gahunda ikaba yarashyizweho nyuma y'amarorerwa ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Kimwe mu duce twaranzweho ubwicanyi yaba mu gihe cya Jenoside ndetse na nyuma yaho mu ntambara y'abacengezi ni icyahoze cyitwa Gisenyi. Twanyandikiye mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu maze tuganira n'abajene baho kuri iyi gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Nyuma y'imyaka 20 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, aba bajene hari uko bumva iyi gahunda.
Ubwo numva ko ari ukunda nyine kubana neza hagati y'impande
zitwa Manishimwe Emmanuel. Abantu mvuga hano muri ako kagari ka Makoro hari abantu benshi bagize ibikomere, bamwe bagura babo kandi noneho biterwa bagenzi babo. Nanone byatewe n'iki? Byatewe n'intambara y'abacengezi. Burino intambara y'abacengezi niyo kwiga byose n'ubumwe n'ubwiyunge. Ubu tubanye neza, tubanye neza bacitse ku icumu, natwe ubu buratubanye neza nta kibazo.
Habimana Jean Claude yavuze ubumwe n'ubwiyunge mu bufatwe tugomba kwiyunga, haba hari ikintu twakora kuri
nitwe. Ingabire Jeanne Jean Pierre, iyo uvuze ubumwe n'ubwiyunge harimo amagambo abiri, harimo ubumwe hakabamo kwiyunga. Rero iyo numvishije ubumwe n'ubwiyunge numva kwiyunga kandi tugashyira hamwe. Icyo no
ukomanishije Patrice, ubumwe n'ubwiyunge rero bambwiye ijambo ubumwe n'ubwiyunge numva ko ari ukubana n'abantu neza, waba ufite icyo ufite ukaba wahereza ku undi w'iruhande bityo bikagenda biri ku gihe. Abana ne Fabinho Emmanuel, nze ngiyumva Emmanuel numva ko ari abantu baziranye ibibazo, ubu bakaba babanye neza.
Tukamareka Marie Grace, nta mushinga y'agashami n'itanu nge iyo bavuzemo ijambo ubumwe n'ubwiyunge, icyo mbyumvamo ni uko twakagombye kubana n'abandi mu mahoro, buri muntu wese akisanga, ntiwihene ngo uvuge ngo ngewe ndi iki ngura ni iki, ahubwo mukabana mu mahoro mwese mwese mukaba mungana mukabana neza nta kibazo.
Banyita Ndayambaje, ariko izina rusange banzi bane Andreye. Umwe n'ubwiyunge ngenzi bavuze numva wenda igihe mwabagaho wenda mufitanye amakimbirane noneho ukagera igihe gakemutse mukabana neza mu mahoro.
Mu burengerazuba n'abandi bo mu tundi duce bafite uko bumva iyi gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Wowe udukurikiye, se iyi gahunda uyoze ute? Ibitekerezo byanyu birakenewe.
Jean Baptiste arakoze cyane kuri iyi nkuru mukongera kugasusurutsa reka dusubize amaso mu bihe byahise. Iyi ndirimbo Igira Hino ikaba yibutsa abantu igihe umuhanzi w'isi Toto yari akunzwe muri muzika nyarwanda.
Ndababona bahinda umushyitsi akarebana nkabona babuze uko bagira ngwino nterere ukirize abashaka dufatanye
sugiye karibu tafadhali unipe moyo wewe wangu sugiye karibu tafadhali unipe moyo wangu
Just for me, kadu nanya bakandagira na bose bashaka kumubona akagimbe akagimba akagibu musoni akagibudo amaso ku maso n'uwanwa iroho ndabubarusha
sugiye karibu tafadhali unipe moyo wewe wangu sugiye karibu tafadhali unipe moyo wangu
Just for me,
my
city king.
Just
for me,
my
city king.
Igira Hino. Igira Hino.
Ndamukuhamirize.
Manuka.
Simbuka.
Manuka.
Simbuka.
Manuka.
Simbuka.
Manuka.
Igira Hino shas. Fatu kumoko shas.
Nazu
tujinde.
Igira Hino ma. Fatu homenze ma.
Just for me,
my
nk'uko twari babwiye mu gutangira ikiganiro cyacu guhereza tuzajya tugerageza kubakusanyiriza bimwe mu bivugwa hirya no hino ku isi muri aka gace k'ikiganiro tukaba tuzajya turebera hamwe ibijyanye n'indwara z'ibyorezo zugarije isi ubuzima bw'ibyamamare ibidukikije bigenda guseka ndetse n'utuntu n'utundi reka dukurikire ibyo bihita tugasumbura dukusanyirije kuri uyu munsi.
Mu muri hirya no hino ku isi uyu munsi turavuga ku bidukikije aho tugiye kureba uburyo uducurama turya imbuto dushobora kubangurira amoko agera kuri 300 y'ibimera byera imbuto byo mu mashyamba y'inzitane. Ese ni uruhe ruhare rw'utu ducurama mu kubungabunga amashyamba? Iyo ibiti byo mu gace runaka k'ishyamba ry'inzitane bikemye, utwo ducurama tugira uruhare rukomeye mu gutuma byongera kumera. Dukora umurimo wacu wo guhinga turiba imbuto maze hakamera ibindi bikirishya. Mu gitabo Birds of the World cya Gary Graham, uyu mwanditsi yagize ati, kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza ni ngombwa ko ibidukikije biba bimeze neza, kandi ibyo bidukikije ntibishobora gukomeza kumera neza uducurama tutabigizemo uruhare. Nk'urugero, iyo indabyo z'igiti cya baobab zibumbuye zimara amasaha atarenga 28 ubundi zigahunguka. Ariko icyo gihe kiba gihagije kugira ngo utwo ducurama tumenye aho izo ndabyo nini ziba zuzuyemo umutobe ziherereye, kandi tujyane insinga ku bindi biti bya bomba kugira ngo habeho ibanguriro. Uducurama turya imbuto dutandukanye n'utundi kuko two tudatahura aho ibyo kurya biri twifashishije nyiramubande, ahubwo twifashisha amaso n'amazuru. Ayo maso yacu ni manini kandi adufasha kuguruka nijoro.
Don't worry, be happy, and I'll be glad to lay your head. Somebody has and took your bed.
Bajene ufite ibyo mushaka gusangiza bagenzi banyu, rero tubahaye karibu. Niba mushaka kutugezaho ibitekerezo byanyu, muzifashisha site yatahawe umugisha aza kubabwira muri ubu butumwa bw'abatwandikiye.
Dukomeje kubaha ikaze mwese ku bwinshi guseka amatwi y'igihugu cya Amerika. Ubutumwa bwa none tubereka ubwa CNN n'ubu karere ka Bugesera. Yatanga adusuhuza anatubwira ko akomeje guteze amatwi ikiganiro, agasaba abantu bose baturiye imipaka gukomeza bagakumira ikintu cya Ebola kuko cyatunganyije. Agasaba asaba abanyarwanda bose muri rusange kubyitaho. Igisubizo cya rimwe aratanga ashima cyane abakozi b'ikiganiro heza, kuko basaba abanyarwanda ikiganiro cyiza. Asaba rwose ikibazo cya Ebola kikugarije cyane. Asaba Minisiteri y'Ubuzima kuyikumira bashyize mu bantu bose binjira bakanasohoka mu Rwanda. Uyu kandi mu bundi butumwa twohereje akaba akomeza gushima cyane ikiganiro cyiza kuko gikangurira kikanashishikariza urubyiruko uburyo ruzitwara ejo hazaza. Asoza adusaba ko urutakwaza abategura ikiganiro kivuga uburyo urubyiruko rwakwitwara ku bijyanye n'umuco nyarwanda. Ishyakirane nawe yagize ati, muzategurire uburyo urubyiruko cyangwa se abanyeshuri muri rusange bakwifata mu bijyanye n'amasomo yabo babayemo. Turabashimiye cyane mwese batwese. Musoza nabibutsa aderesi nakwifashisha mutugezeho ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo cyanyu. Imeri heza cyane @yahoo.fr no kuri Facebook wandika neza porogaramu. Washaka kuri telefoni igendanwa ifite nimero 0788 97 99 51. Na 0728 23 87. Ikiganiro heza kitangwa ku gatanu saa tanu z'amanywa, ku gatanu saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba. Arakoze cyane umusaza Mugisha kuri ubu butumwa atugejejeho. Tukaba tunashima cyane mu mwese mudahwema kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro. Nshuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ntabwo tugiye kugisoreza. Kikaba gitegurwa na Forumu de Jeune Gira Amahoro, mukagikurikira kuri radiyo Mudatenguha Ijwi rya Amerika.
Reka tubishimize gukomeza kunezezwa na gahunda radiyo yanyu Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho aho muri hose. Muri studio mwari kumwe nanjye Grace Musabye Maria, fatanyije na Wisate Basumba ari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Imana ibarinde.